Amahubo 115 verse 1. Ungasiphi thina Jehova, ungasiphi thina. Kepha uliphe igama lakho inkazimulo ngenxa umusa wakho nangenxa iqiniso lakho. Verse 2. Abezizwe bayakusho ngani ukuthi uphi manje uNkulunkulu wabo na? Verse 3. Kepha uNkulunkulu wethu sezulwini wenza konke akuthandayo. Verse 4. Izithombe zabo ziyisiliva negolide, umsebenzi wezandla zomuntu. Verse 5. Umlomo zinawo kepha ayikhulumi, amehlo zinawo kepha aziboni. Verse 6. Izindlebe zinazo kepha azizwa, zinamakhala kepha azihogeli. Verse 7. Zinezandla kepha aziphathi, zinezinyawo kepha azihambi, azikhulumi ngomphimbo waso. Verse 8. Abazenza abafana nazo bonke abazethembayo. Verse 9. Israel, themba kuJehova, yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo. Verse 10. Oh wena ndlu ka-Aroni, themba kuJehova, yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo. Verse 11. Nina nimesabayo Jehova, thembani kuJehova, yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo. Verse 12. Jehova usikhumbulile, uyakubusisa, abusise indlu ka-Israyeli, abusise indlu ka-Aaron. Verse 13. Uyakubusisa abamesabayo Jehova, abancane nabakhulu. Verse 14. uJehova uyakunandisa nina nabantwana benu. Verse 15. Manibe ngababusisiweyo bakaJehova owenzile izulu nomhlaba. Verse 16. Izulu liyizulu kaJehova, kepha umhlaba onika abantwana babantu. Verse 17. Abafileyo abamdumisi uJehova qha noyedwa kwabehlela ekuthuleni. Verse 18. Kepha thina siyakumbonga uJehova kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade. Hallelujah.